Yeah, young finest. Yo, si unajua mina mwezi uambie mtawa pili apa kazi juu ya kazi Jatambua, mbona wazi ya kimwa kiwa fisi Sahau shindo mbuzi Nani alisema maneminye watu ya naumba Wezi pangu walicho panga muumba Neno mengi uzalisha tupumba Subiri kupasuka tu tayari washa vimba Kelele mingi kama paka Lebanon na mlango Nongea vingi vya watu usema na vya kwako Wanasubiri ushindwe Waseme walijua Wanachinanisha wanashindwa Bila we kujua Watabiri waku wengi kwenye maisha ya watu Kuna watu na viatu Chini vae choki atu Najaribu kumwameni kumeni bonge la jatu Wanafike wajifichi Wanatemwa na misitu Jihisi unandisi juu Unachiwa kurisi Miss mambish no police Kama mwendo wa basketball Shot na nipaka speedy Zade resource na nikubali na nimbis Nombana kundiscuss yo Wambie, usimulie Wambie, SMC siyo wale yo Wambie, usimulie Wambie, CC siyo wale ye Wambie, usimulie Wambie, CC siyo wale yo Wambie, usimulie Wambie, finance siyo yule Wale nidondosha Walijua sina mbao, umenifundisha kuzitumia Mimi mwenyewe ndani sina, unajikosha Wana chombo umepagawa, nitakushuti Akili ikae saa, kama uwezi kushindana Basongana, kuropoka, ropoka, mbona haina mana Wifu na wanga ni ndugu sana Njia mafanikio haziwezi kufanana Kimya wangu wa class nimeamua ni uvunje Kama utaki kutumia basi usionje Kuku bando shiba, kwa moja moja bunje Mnaojita nyama, njoni ni wajinje Na kesha popo kukimbiza ndoto Sikiriza kitoto, bendera fata upepo Kuna jua kesho, wala siyo simple Lipo toka ulipo, tegemee pipo Nye wabishi, wabingu Kukongeza chumvi Ndo asababisha kuibuka kwa ugomvi Amnitishi Sasa mtasema nini Unadanganya kusamaki wakati mivuvi
Wambie Usimulie Wambie SMC siyo wale yo Wambie Usimulie Wambie CC siyo wale ye Wambie Usimulie Wambie CC siyo wale yo Wambie Usimulie Wambie finance siyo yule
Wambie Simulie, wambie, SMC, siyo wale Wambie, simulie, wambie, finance, siyo yule